Okay, te wāhanga tuatahi, ko Tāmaki Makaurau. Ko te Kōtiro Teina, Te Aroha Henry. Ko tana kōrero I tēnei wā, ko tangata Rongonui. Ko tana kura te kura kaupapa Māori, ārohi o Māngere, ki te taha o te peka o Waiata Rau. Ko tōna waka, ko ngā toki mata whaurua, tōna maunga, te puke nui, te awa, waitangi, te marae rāwhiti roa. Koina te iwi o ngā puhi, a te hapu o te uri tanewha. Ko tāna wawata, a mua, he roia, he kairi poata, a nana whakaro kia ia, he waiata, me ngā tākaro nui. Nō reira, ho mai te pakipaki, te aroha Henry.
E ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangaranga maha, tēnei te mihi. Ki ngā kaiwhakawā kua tai mai nei, tēnei te mihi. Ki ngā wahine Māori toko I te ora, nā koutou tēnei kaupapa I kapohia hei kaupapa mā tātou, nō reira tēnei te mihi. Ko taku kaupapa o te wā, ko te tangata Rongonui. Kua whakarite I au ki a toru ngā wāhanga. Kātahi, ko ai rā taku tangata Rongonui. Ka rua, te pūnga. Ka toru, te tohu mo te awai. Nō reira, are are mai, whakarongo mai ki aku kōrero te wā. Kātahi, ko ai rā taku tangata Rongonui. Sukuna atu, taku manu au te, kia rere ngā moana nui, ngā moana roa, ngā moana e take take ana I ngā whenua o wīwi o wāwā, tai atu rā ki te whenua o Pakitāne, I te raura o tapu o sua. Ki reira, taku tuahine e noho ai. Ko ona whāinga, kia noho te ao hei ao aio, wai hoki kia whaipuna mā tauranga te hunga taiohi. Wai Māriana ia I ora ia I te pūnga o ngā Taliban I aia. A, I tau ai tētahi tohu motuhake ki runga I aia. Kua whai iwa te kaumarima ngā tangata rōpurāna I tēnei tohu. A, e rua o rāua e mōhiotia nei tātou. I riro I a Nelson Mandela I tēnei tohu I te tau 1983. A, I riro I a Barack Obama I tēnei tohu I te tau 2009. Ka hoki rā te tohu ki tōku tuahine. Nō reira, nau mai rā, tū mai rā I te tuahine Malala Yousafzai. Kā rua, te pūnga. Ka hoki rā ki tōna hāhi, ki tōna ahurea, me tētahi o tō rātou tikanga. Ko ngā manukuratāne noa iho, ngā manukai mā tauranga. Nāna I tū, nāna I tau tohe ai. Ko ai ka hua, ko ai ka tohu, ko ngā manukuratāne noa iho, ngā manukai mā tauranga. I runga I te whati tikanga, I pirangi ngā Taliban te whakamati I aia. A I pūnia rātou I aia ki atoru ngā wā. Ki tōna rai, ki tōna taringa, anō hoki ki tōna pokohiwi. Ahakoa ngā piki me ngā heke, wai Māriana ia I ora ia I te pūnga o ngā Taliban I aia. Kā toru, te tohu mo te awāio. Mai tōna hi koe koeora I roto I tēnei ao, I rangona e ngā mana tiketike o te ao whānui I ona mahi. I whakatau ngā mana tiketike kia hoatu I tētahi tohu ki aia mo tōna ranga tiratanga ki roto I ona mahi. I te tau 2014, I riro I aia I tētahi kuru paunamu rangatira rawa. A I riro I aia te tohu mo te ao aio I te reo o tauiwi ko te World Peace Award. Mai te whiwhi I tēnei tohu I whai ihi, I whai wehi, I whai mana ia kia whakatūtuki I ona whāinga. Tuatahi, e awhina ana ia I ngā taiohi o tōna ke iwi, kia whai puna mā tauranga rātou. Anō hoki, I te wā kamutu I aia I reira, ka awhina ia I ngā taiohi o te ao whānui, kia whai puna mā tauranga rātou. Nō reira, koe anei taku tangata rongonui a Malala Yousafzai. I ora ia i te puengaunga Taliban i aia, i riro ia i te tohu mo te ao aio, i nai anei tonu e whai ana ia i ona whainga hei ara mōna. A ka whakakapi au i taku kaupua kōrero mai tētai whakatauki e whai ana ia. Ko tahi noa iho te tauira, ko tahi noa iho te kaiako, ko tahi noa iho te pukapuka, ko tahi noa iho te pene, kia tini hea te ao. Tēnei au e tūake nei hei tauira, i te mea e mōhio ana au ka taia au te tini e te ao pērā i aia. E te tuahine Malala, tēnā koe. A, kia ora mai tātou katoa.
Tēnei te mihi atu ki a koe te aroha. Ko te kaikōrero kōtero tuaroa, ko Ariki Jacqueline Skipper. Ko tōna kaupapa tinoranga tiratanga, ko tōna kura te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere, ko tāna peka e awhinei āia, Waiata Rau, ko tōna waka, ko Tainui, ko tōna maunga, ko Taupiri, ko tōna awa, ko Waikato. Ko tōna marae te kauri o te iwi o Waikato, ko tāna hapū, Ngāti Whawhākia. Ko ona wawata e piki ake ki te taumata o Wakahuia, e mahi nei ngā mahi a kapahaka me te tahi roia, ko ana wawata i tēnei wā ngā kapahaka he tino koe ia. Nō reira, homai te pakipaki a Ariki Jacqueline Skipper.
Maha, tēnei au kamihi, tēnei hoki te mihi maioha, kia koutou te ro puahine Māori toko i te ora. O tira, kia koutou ngā kaiwhakawā, te ata huahuki. Ka tauhiri ake au ki tōku kaupapa, te tinoranga tiratanga, arā ko te tinoranga tiratanga oroto i āhau. Kei āhau e toru ngā kete, kei roto i tōku ke te tuatahi, ko tōku whānau. Kei roto i tōku ke te tuarua, ko tōku reo. Kei roto i tōku ke te tuatoru, ko tōku kura. Ka hoki a tuau ki tōku ke te tuatahi. Arā, ko tōku whānau. Mai tōku tipuranga ake ki roto i tēnei au. Kua whiawhi, kua poipoe a tōku whānau, i a hau, kia tāa au ki te tū hei rangatira, mo tōku whānau, mo tōku iwi, mo te iwi Māori anō hoki. Me kore ko tōku whānau, e a whiawhi ana i a hau, ki te mahi ki tōku tino torohu, me pēhia au e tū ki mua i a koutou i tēnei rā. Ko tōku whānau, te take e ora ana a hau, nā te mea ko tōku whānau, ko tōku oranga. Ko tōku whānau, te take ke āhau he aroha. Nā te mea ko tōku whānau, ko tōku manawa. Ā kā tika rā, ko tōku whānau, te take ke āhau he kaupapa. Nā te mea ko tōku whānau, ko tōku tinoranga tiratanga. Ka hoki atu au ki tōku ki te tuarua, rā ko tōku reo. Ko tō kureo, he reo ia humai i ngā manu, he reo ia humai i ngā tūpuna, he reo ia humai i Hawaii ki nui, i Hawaii ki roa, Hawaii ki pā māmao. Ko tō kureo, tō kua hōhō, tō kumāpihi mauria, tō kuwhakakai mārihi. Ko tō kureo, ko te reo Māori. Ā, ko tō kureo, ko tō kutinoranga tiratanga. E te iwi, he akoranga tēnei mō tātou katoa. Kōrero hia i te reo, whakatinana hia i te reo. Kaua e ki kupu noiho. Nā te mea he puawai putiputi, ko nā taketake ko te reo. Inarere, kaua e waiho te reo, kia mate pērā ai ki te moa. Ke roto i tōku ki te tuatoru, ko tōku kura. Ke raro tōku kura i te maru o te aho matua. Ka ārahi tōku kura i ngā tamariki kirunga i te huarahi tika. Arā kirunga i te huarahi o te aho matua. Engari pēpia aue mōhio. Nā te mea, i ārahi tōku kura, i ahau kiringa i tēnei huarahi, kia tā au ki te tū rangatira i mua i a koutou i tēnei rā. Mai kore ko tōku kura, kore aue mōhio ki ngā tikanga Māori. Au we, kore aue mōhio ki te reo Māori. Nō reira, toka tūmā, anā wana wana tutuki, me te aroha! He whakatau ki tērā no tōku kura. E tino ngā kainui ana ki tō ahau mo tōku kura. Nō reira, ko tōku kura, ko tōku tinoranga tiratanga. Nō reira, e te iwi, kua tai mai ki tōku whakakapinga. Ko tōku whānau, ko tōku reo, ko tōku kura. Ko tōku tinoranga tiratanga. Nō reira, e te iwi, e te marea, e ngā kānohi a tā whārawa. Ngā mihi nui a tēnei au kamihi. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
Tēnei te mihi atu ki a koe, Ariki.